Zango metheka nyani ngavinduka Yota nakaroka murembo kumaga bingo wambiti Kila zango metheka nyani ngavinduka Yota nakaroka murembo kumaga bingo wambiti Kamurembo karo ni jaju naonengie Wesa kwithi andu mangone ya kwana tena inatwanie Kamurembo karo ni jaju naonengie Wesa kwithi andu mangone ya kwana tena inatwanie
Mwene mbesa Amwena sivu mwendoe Uya kilini Wandumbi Nika zugini
Felix Mwendo Mwana ndizia Kete kasena Nikithi ndizia Yewe Kingangiwe Yege ye Museveni Junior We mona Baba mana mucheina Cameraman Wageze katesta Sanae Alex Kamosh Ngoni sana Onasi masiwe My brother Na ukethia Ya kwa mwano Chauri ya chaupe Chaupe dawa Obama na Margaret Kioko We chao Chandra kwa mbue Obama na ana wa mbue Sei magwa Bibi ninda we Ya muendo Kendo kwa Felix Mutaba Pole Pole Undo watu wezista wakwe Pole MC Brayo Kata kasara Tanywe Yolo wakabisi Una wamesini Sana Na ukedia Kata nise Mombasa Yeah Feliz Kasioki Kambrada kakwa Kedia Irene Prince Bueno, bueno Bloa Mota Kedia Seke Vini Yola Uya Obama na Swaka Sana Kabi Wandani Kedia Rams Levisia Ya buwa katanza lai Kedeka, bagali, bagali Saitano Kutesa we Imona wakwa Obama na ongasi nikavivya Abigail mwze uwe Nya hof Kena sema kendo We chao Ebu to connect Jama dia ni kedis Kira mix Baba mana monzi ya Maburandios ya Gile Jauri aga limbi Nakayobra Kedaka sana Kedaka sana